Fear can make you give up something that God is going to use to bless you. Be careful that you do not allow fear to rob you.
Very good. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero.
Come on.
Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi, mapempero. Mapi, mapempero. Amafuna kundi wonongera mbiri, kundi paka mbola ine mwai pempero. Zomwe sina pange, akuti ndina panga, magae ndi makape bola pempero. Kundishe peta mpavu, don't atangati ine mwai pempero. Amafuna kundi choteta nchito, sindi mwai wala jeile muma pempero. Ndashoka pa zero ine, kufika panopo ndi mpavu ya pempero. Ndagwira maganyu ine, kuchesela magobo matulo no pempero. Mubwerete ya mpande ya ngapo, ndikufuna hambiri sedi mapempero. Lero ndila zikomo, ndangobwera, kuzachesa nanu no pempolero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero.
Come on.
Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapempero. Ndakwada kumenya zimapi, kumutokosa chacha mupempero. Ntara hinapita, maste ni kulibe, musindi kumbuga muma pempero. Muta kundima na mane, koma chonde, musamandi mane, mapempero. Muta kundinyo sahane, koma musa na gone, chonde, mapempero. Zizienda kunchito, zizienda munyimbo, zonse zikufuna pempero. Kutana ndinjala, tenda nsanje, zikufunika mapempero. Tihike po pempero, tonse tipange chitipa tusanje. Tiswe mapempero, kutiketo yuti ya pese ule melero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. 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 Kukala waku Malawi sizo preka. Ndikufunika mapempero, kumapanga situko maosa teka. Zikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero.
Thank you for hating me. Thank you for leaving me. Thank you for rejecting me. Thank you for disappointing me. Thank you for shutting the door and telling me you can't stay here. You're not welcome here. Thank you.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.